Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde ki kede dido bo lewru janvier hitan 2018 nyaloma dido bo hitande 2018 yamde sappo e jeppi jappori masilima chapande nay e joj Ousmane Niall buddo kabaruji do seydu mboto ngi jande to on kumpitete wide sakirabe gouvernement holti wide baman sariye dewral leedi kanka renude bambe bamunobe kaborde be ka kana tawe joom en juppaji jang dum wonno ko ibe ka holti wide nyande o yalti e tele haddude bibbe leedi ndi fedde janginobe sinyinimbe noddiri si nyande 15 octobre be puddi murtere golle badde nay hande wi horebe mabbe jooda hala fu walda e wadde hakkunde mabbe e laamu o yimbe wonbe le capital quality wiide gustuji kewi le ngallurende e wi dunken ande tuundi woni sababu heewgol majji edi mbaawi wadde du sababu nyawji hono nyaw be noddirta nyaw be noddirta razo o dum wonno nyaw kandi o yo di woni sembe kabaruji hande bismillah modon heda studio tamani gouvernement mali o holliti wiide baman sariye kawral leydi ndi ka nan holliti wiide baman sariye kawral leydi ndi kan ka wadde fati murtunobe bamunobe kaborde be njukke ka kana tawe joom e ngaday yonki hore ju leydi meden di holliti dum nyande nan hitande wayl totonde e honen o wi e wi ibe ka sariye yo fa dewral wad hakkune bibbe leydi ndi yalla du bamunobe kaborde be ana kebe nanite le gollide de ka kana tawe joom e ngaday ko jamnaaki mamadou sama seku beeda en fam
kana ke leydi ndi holliti wiide tongade do botmo do dewral labbe leedi ndi woni ko nawtori do tongade de o totta nderni nogo e leru jendu duubi didi ciagal sinyingul talkuru kawral hakunde leedi malindi e gubbe murtube be e leewi mako batte dewral leedi ndi holita man der tongade de do dabreji kartar ipie yalla ne wa munya na wadane yimbe leoga gubbe murtube hitande 2012 be ibe ka holiti wiide le projet kabaru seriaji kumani di dewral leedi ndi di o martinta kumpa le jonte garoje de ya fa munya wadate fawde kala kannobe nadde juude sariya bangal gube kaptoje de ka kanko ibika o facintini wiide yo buri fufu yimbe le njuppali feedi jam fa hande lewi kanko kanaki leedi ndi ana e le odo projet sariya odun watangul hakkilo kabaru njoddiji kandigobe nedde yimbe le torraji ngada feede mudum be bangi goddo dun fa hande le projet sariya di hejo golle huncente hore kala jabube yopude kaborde e hekkude adi mutude basi ka dum fu fetaade kanko kanaka leedi ndi yeli yo faame fa laaba tongande dewral wibe leedi ndi wana fi sawbindi rafi jukoje ma basal nder golleji di ma dun yabaade hakkeji yimbe la torrabe be
e wi hirdube laamu horejo leedi ndi ana wondi e gawndade golle sabi sariya kay kawhali hala mudum ka jamnaaka hedde gube bomde kaborde be illande ka fewjanonde ke jaado hala bureau politique IRD be hirdube laamu kulliti wiide hala ka horejo ka kanaka leedi ndi hali ka an hollite wiide o kini hebininde tiɗallaji leydi meɗen ndi jogala Idrissa Sako noddi maître Demba Traoré keɗɗe ko wiido faccitango Mohamadou Sama Seku
kanko kananke leydi ndi jaati anditi e le haala makko o wiide guɓe kaptoje ɗe kuliti ɗon e ɗon wiide ɓe gonda ka fe e kabar projet dow tongande dewral leydi ndi ndenno eɗi hulta wiide wakkati joni o tongande humaninde dewral leydi ndi ndema fuf fawri e dow muɗum wala landinal fuf waɗaka e imadraji ɗi gonduɗen ɗi hono fuf neɗɗo wawata wiide a yaltinan sariyaji sabinoji darude golle sariya fewde yimɓele murtanɓe leydi ndi ndenno mi anda hono fuf ɓe jogorto yimɓele gonɓe juuɗe sariya ɓe pali iƴamɓe nden ko min paami e le haala makko ka yo tan hollitinde basal kanko kananke leydi ndi oɗo kananke hoore muɗum andititɗo hannde o wiide waasi jaati banggal dewral leydi ndi
brema eli di ko holliti wiide ana hulini ka sariya mbiya ka dewral leydi holliti wiide farde makko wadde dewral e ka jaɓa wadde fa mona fuu tewta yombitade ko waɗa e wi makko siniɓe gaɗa e fe hunde yettaki ɓamen e sariya oman darta e laamu o yoppa kuminiɓe sariya gaɗa golle muɓɓe Samba Doumbia noddimo kanko brema eli dikki o janguino université bamo ke e ko wi
ɗum ko jeta ko ɗum min kono yara bonnere waddata enen sinsenɓe sa ƴeewi ɓe jowa yimɓe wonde nokkuje kewɗe soma bomɓe gaɗi ko boni a wi leydi ɓoma sariya a leydi ndi hoore mum wiya jon ka o sariya yalla ndena ko wara leydi ndi ɗum hono yara o sariya ka tiƴala ta waddata ko saabi neɗɗo ko gaɗɗo ko boni kañum kono hani tawde ana jukke anaɓe suudu sariya haala ko jomum waɗi ko jomum hanndi waɗude fuu waɗa ko jomum wonko hanndi waɗu ɗi yoɓa ɗum watta gaɗaɗo ko boni ko oɗo ne wawi yallade ana wawide kañum ndi jon ka aɗa wawi gollinde goɗɗo yasam hollu be bami sariya ko holli tawanbe ko bonbe yere be men baawa kande baawa nangade baawa uddede dum waddati arji kewdi parce hido yohabe dum na baawi halde ka leddi ko jitta ko dum gatta mu ya am malse mara yimbe tagal leddi dum sariya ko watta hollata haana nangade haana jukke dum ti laay tan da tan halli dum ka yimbe yara dum moja dum ka ko bon na haana nangade holle fisi e tan yewata ko jumu hande
sakira habero mba joddi kabaruji fudo helloji amen Facebook e Twitter odon baawi du hollitinde min ko woni hakillaaji modon do di numeroji didi do repondeur majji chapande jetti e joy chapande jetti e nay sappo e didi le hitande 2017 le adnaaru ndu fu ujunaaji sukkaabe mbara jana ciuta nananna le gube jogide kabode dum wonno ko wiya le tongande UNICEF hollitande nyalande nyande be kolliti nyande sap nyande nogay e jitti lewru desembre jabbino ndu nenno UNICEF anandarta en nukkuje basi won le mun de fu tabu e hakkeji bamanaadi sukkaabe di nenno cello du wadde torraji fewtude e sukkaabe nan holitama wiyede le gallure bomako de holitama wiyede gusuji kewi le gallure de dum wonno ko himbe onno ko kolliti wiyede edi kewi di gadi do edi gada do bonandaji fa sanne holitama wiyede edi tawe le ciudi le boli le nokkuje gollirde do nan joribe bomako taykite ke hewgol majji kolliti wiyede du gusuji ana gada bonandaji nan sebo hakkile en kolliti wiyede hewgol tundiji en nokkuje de woni sababu hewgol majji kedde ko mi adam amadou haydara mi kebinen do faccitango usman diko e mohammed samaseku
dombi butti nan de gusuji an kewi le galleji yogaji bamako le galleji le fonseji fawarde nokkuji gollirde fu fay janginede di keraaki jama o ndardi lamun koobe kebana kabar mudun jogola kededenna ko yendo go hala hebani en
oho ana gajaati sabi ana heewi mi jaati mi jogi disara be nyaami fatini ebe torra ame ebe nata kaaki di ebe nyaama ngute o
di nabbandu so tay sakima anaton di nyaata sakima di bonna kullema fu di bonna min du san san mawdi du ko bon woni war du fes tay ay horma woni kibi cialdima di ngi baay ngatul cialdima fa mata fa sa tani pina di torra min jaadi fa san san
be mata san di bonna min du san 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 torra min de sanne jumbi an torra min jaadi jaati gusuuji ono watte so min keba dum ka jokka onon ni mi ndaata e juude modon so min keba mi ngada ko torra nga ko jiwata bangi am
e wi andambe kabaru gusuuji e dombe kutti di e di baawi hokkude nyawji kew jogi di kutteji faanda cialal yimbe be ndaardi yimbe be teedodi teedodo hono golleji bawdi wadde sedi kewale do yimbe goni Musa Konare jubinaw golleji majjum le mali do wonka hali kedo demmo
yu torramo do non kay buri fuf torraji fewde e cialal jamarande sabi soni dombru ngati neddo do waw sambinde joomu heddo hen sabi geedi nyaw kandi do wonko be jottinta joomu hultam wiide o do geedi nyaw o laato sababu hakke ujunaaji chapande jeegomo e ujunaaji jonga yimbe le der hitande ana hani dunno mo fuf hinno kabar mudum yalla dido dumiji kiwdi bamako di naka bini dabare sabi ele ko warta ko di bawla tadi tadela mawde
dabare kerta do jogado joni o yimbe yogabe yo posonaji ndokata cenan nokuje de fawarde e moinde fonseji
fedde janginobe cini nimbe be noddirta ci nyande 15 octobre puddi murtere mubbe golle dida berde hande nenno detima aljimaare warore e wi horebe mabbe kaldal fu wonda e wadede hakkunde mabbe e gouvernement o nene be kuliti wiide sini himbeji mabbe di ngada ka be kunjana hore kabaruji goddi holitindi wiide murtere mabbe arandere be ngadi dum hakkunde sappo e jettiyaade nogay did lewru desembre jabbeno ndu Mariam Koulibaly noddi Amadou Koulibaly secrétaire général syndicat janginobe jande leede leeleere kedde ko widdo faccitam Ousmane Diko
lemen neduna talhur am murtere golle nde ministere o holliti me ngala e wattu sariya majjun yo don woni ko falandiri men kaldal wadale hakkide syndicat o e gouvernement ka kebeta jalal ciagal joy lewru ndu ima daraji goddi ngadan sabe wombe fedde nde pelliti na hebama na wasama
federo be golloobe hibbe ikoma kolliti wiide ana anni wadde murtere nena be kolliti wiide fa hande metti yonki mabbe e be gondi e hollitinde dum e kolliti wiide be ngadam majere e be tarti alkamisare warore nay lewru janvier no gonden leemu ndisini himbeji mabbe di ngada ka be kolliti wiide gouvernement o yottinay adi mo bammi o dum wonno le jonte jetti yobude hakkeji golloobe hibbe teme tato ikoma madame touré juggel mama sisse woni horeje federo ikoma kede ko widdo faccitan Ousmane Diko
men jiida e kana ke leydi men kana o haalane men ko saabi se hakkeji amen plan social di tottataake ko saabi se ministre en golli dum warde se haalde yimbe e gikkum en boni joina hakkilaji mum en wiide le jonte jetti e tottate hakkeji mum en se fuulaato olum ñande jaabu mum heɓande goto wonki mum heddike hen sabe nde o banno yubbe inde gollobe yiko mabbe nde o tawi inde makko wala hen don wonki makko sami yo o goto mo yummun jogi se hakke men tottaka tan o yiham men ton
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sagirabe jandarawen kabaruji gondi le region ngaji meden di en puddara le region kulikoro o nenno le yambereji 30 en di le kasaraji ngadi kulikoro himbe di don kedde hen joyon dum barmi dum wonno ko gollede protection civile region o holliti wiide e wi mabbe hikka kasaraji buri wadde illa rawani dina rawani yam foli la basi basi leedi wadi hakkunde himbe le ba e himbe nene jana le commune nguyi nyaka nenno do nokku holitama wiede beta ko o daade man fe nanama le o nokku jabe kebi himbe di don no goto holitama wiede nawni sanne gendarme en kala na jeli nokku o barmu be naba ma sudu doktoro yam fulila mobel ONG adessa su tama kenya kirsi wal o nokku ne woni les communes tarking hurongo ay al musarat anware kilometre ji chapande tati be teti himbe bebe tawi le mobel gel fu ka gineji ko be tawi ju e mum en fu fay goto ka barma yonkiri fu wada woni ko lita wede suka be ka jolo na yon goto yo debbo latto hejabe mali leydi cameroon lewru mars warorundu le haro chalibe no dirta king box sing nan be kebi dun le championnat king boxing ngada do bomo ko do hakkunde no gay e jeddiyade no gay e jena lewru decembre jabbinu dun mon fu e mabbe hollitama wiade hebi medaille ngaji didi kanye kanye e kalisi nan do kadi di kabaru ji handen ka kedde hedan wurini yewtende ana yesu wassalam